be ready to stand alone. I say, if you stand for the truth, you better be ready to stand alone. Give me out. They want to get a good idea, can only walk on the side of the yard in the so yali wakabim kanoninga lwala bikako waita wa munefide na ye keche unyisa kusetezi yali alina bekwaso yali tapo wa musite kanolusi bafide bebachala ya bakwata kukono na baleta kumuketo beranze ukuba mubuto na yagala nyome kula menga bekwaso ulumuze na msalako nyemwevu zisanto chikolo jale pacho yanga baboli kulobele nganze sente zoli plazide me kufula mtu mulala kubelanga mwesi mwevi chamo vikane vitufu yobo usome sanga balala. I know that the truth will be a lonely road ulemelanga kono lwani langa mazima uliro imirida kumazimo imirida umu never ever expect nobody to defend you bagala nyo kubenda mungulu na yete bagala kufa bagala nyo kukakawala na yete bagala kutuyana bagala nyo kugenda mungulu na yete bagala kufa bagala nyo kukakawala na yete bagala kutuyana sente twagala ebyo mugaga twagala na ye teli nsobola kukula moyo bikamu bikolwa bulina kutubira bana yo kubyogera kubera nga kubira moyo zejembude nsalamu obesonyiwe nenjagala okukyusa kambi enkyusize oba kukogola maloba luzikanwe zimbire nenjagala okusomesa abaana kambisomeseze ai zekinnuma engoyo okuzijja nge china batulima pamba tuzaala ne badisayina singa twali twazimba oero refina tetandivudda mitembeera z'abaforeina babula olibuli wakufuula bega ajja ne makago nakukolera mateeka twagala nnyo okugenda mu ngulu naye tetwagala kufa twagala nnyo okugagawala naye tetwagala kutuyana twagala nnyo okugenda mu ngulu naye tetwagala kufa twagala nnyo okugagawala naye tetwagala kutuyana. Nzenga wakulunga mbagamba ntebye nsiye bimubyo bya bunda boba nechokiririza mochi imiriranga kobo munga boligwe era botankula ngoltalonga wesize mikwano jomba nkusasite beba muwa bakujubisa atene bakulabisa katino sano begendereze acha mazima kamtima gupuzi na mwanawo era muzeyi yangandi nalirira famile yo mchana n'abaana bo manyinti manja bakuwagira but if you stand for the truth you better be ready to stand alone. My son, if you stand for the truth you better be ready to stand alone. Ayaka yaka yaka yao bagala nyo kugenda mungulu na yete bagala.